to limon fofo mon heɗiyankoɓe tedduɓe taskaram jeetataɓo daande fulɓe immorde Washington. Komin woni ceerno mo Doumba, koyene wondi e nder silmaji capantatiaroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe haalten dow mum ɗen hannde. Alhaali internet e nder leyɗe Afrika, ko ɗum woni tuugande e taƴere aranere nde. En jahan Abidjan taskoɗen no sukaaɓe ngoni e gollirde internet e caɗeele teeriiɗe ɓe e ɗum. Mi yewtiti kadi e Abdoulahi Bachir Sow, suka najerianaajo gollitiroowo internet ko feewi, amo udditi tati tek Abuja ton. Ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men, ngurdam fulɓe nawran en hannde Dakar, kaalen fi dewle hakkunde ñeeñuɓe.
Baylo e cuballo nde sodirta, gawlo e maaɓo nde sodirta, walla e toore.
Rogere men diaspora jofinan taskaram o hannde, en kalan fi suɓgoji hooreyaku erikaroji, holko hani wonde darande yaltiyankoɓe Afrique naaɓe e ɗen wote. Ko Abdourahmane Diallo, goto e sukaɓe temedere ɓe fondation Obama suuɓi hikka, jaboto en ngallandal.
Jowlol sukaɓe.
Si en daari sera men hannde, mo kala no tami smartphone mun no humpondira e aduna on fof e dow dobande ma ñoƴƴande hannde. Haajuji fof no hunte ka dow ɓoggol, yeeyooɓe e soodooɓe e jindooɓe e doginooɓe no fotta e nder palleeji internet. Ɓanginde golleeji fof no yuɓɓondiri e internet, jooni no woodi gollooɓe ɓe hatonjina e yaltugol yaha golle. Kono noon si en darti ma si en taskike, Afrique no waasi heɓude internet kelɗuɗo tawa ko e hoore coggu hakkindingu. E bi'ol ndu bankiru windere Banque Mondiale e nder Afrique naaɓe ley Sahara temedere, ko embere capanɗe nayo e maɓɓe mari internet. Ɗum noon no battini e golleeji sukaaɓe ɓe sanne, wano holliri nde jantore Amadou Diallo, nultondiraaɗo VOA Fulfulde Abidjan, lamorde Côte d'Ivoire.
Ko internet ton ko taƴata kon no tampiname wondeji go walla simen tapi yaltinta.
O gorko ko Sunusi Diallo wiyete, ko doginowo taxi e nder Sare Abidjan, timmi lebbi jeego gila o fuɗɗi hutorgol juɓɓundi yangu. Ɗum ko lowre nde fokkituɓe noddata taxi e mum.
Mi yaye e nokkeli go, sita internet to no neɓi soñjeme seeɗa yaltinta prijji ɗi normal, et puis walla da laawol ngol kadi moƴƴa. Majjineme laawol ngol ko mi yata ɗaɓɓitugol ɗum passage jo. A ɗaɓɓitaymo ɗo ha aran yittitam wonde adda sonko e seeɗa hakkunde amen.
Wona doginayɓe otoje ɓen tu wondi e nde ande. Abdourahmane Diarra Souba ko joom faggorde Cyber Lion Shop e nder Adjamé. O holli gollirgol internet daygunko jonka fogirgal makko newinanimo golle makko windayoɓe ka dow internet. Kono siko ka ewnorkoye, ɗum no adda lurral hakkunde makko e ɓe gollanta ɓen.
Quand ces choses ont les abonnements.
Siko ka fogirgal hara e seŋande nden no moƴƴi fota, kono ka ewnorkoye yoɓe tekoye no metti fi seeɗa wona gotum. Sino neeɓi bonnay golle ɗe, ɓay gollanteɓe ɓe germay men fota kene tode ɓe yahay.
E bange liggortoɓe naɓugol mbuɗi artira ɓen wullita gongol no heewi. Wanjo Aissatou Diakité ko naɓowo mbuɗi artira ka luumo mawgo Adjamé.
Min ko internet mi gollirta ka naɓugol mbuɗi, kono ka ewnorkoy no neɓi ɗum no tampinalan fota. Wano ka weevo gasata hutorgol e ɓaawo internet on, miɗo jokkiɗe golle kono no neɓi.
Kono ɗum ɗo fo wona angal moƴƴugol internet e nder leydi Côte d'Ivoire. Ɓurdi leyɗe kawte mum fo weƴƴitanede delbi internet daygunkojon, wano holliri noon Ibrahima Diallo, hertorɗo gandal karallagal kumpite.
E nder 4G on no wodi ko innete cellule, ɗum ɗon ko antenne goto e signal muɗum on hewtata ɗon. On e nder sare nden fop antenne ji bus no yowa, mono e nder otowal no yahude ko yaawi. Ɗo yo ɗo téléphone makko on tuttu seŋande nde o woni e muɗum nden, maɗɗoyo seŋande wonde yeeso nden, on dumunne ɗon connexion on haray no neeɓi wonde o taƴey.
hiwi e neɓugol seŋande ɗen jama on no wullitade sattugol coggu jiga internet on ko mbuttati dala jiga goto sodete kono siko gana walla somali ko seeɗa fawi e feccere mbuɗu nden ko ɗum woni ko feññini witto ngo mojobere world wide data pricing waɗi e hitande 2022 hara en andintinayi ñalde sappo e nayyi lewru tata ɓuuru yawtundu delbi nayyi internet taƴuno ka nder maayo ɗum woni saabu ŋakkere internet e nder Côte d'Ivoire ko ɓanni yontere. Amadou Diallo, VOA Fulfulde, Abidjan.
A jarama Amadou Diallo. Ko e o sayiɗo nateten e rogere miijo monne mum.
Miijo mon e mum.
Miijo mon e mum.
Miijo mon e mum.
Nultondiraɗo amen Burkina Faso Karim Bahadjo haylini faandu haala makko e nder Wagadougou. Keɗoɗen miijoji sukaaɓe ko faati e gollirgol internet faa e caɗeele ɗe ɓe hawrata e mum.
Salamata addu. Internet o yaa wakkati goma na laƴa sanne de ley ko laƴata ɗum du nde hollakana ke golliloɓe ɗum ɓen wakkati gomma mo internet o gollitake tan ɗum tiiɗa yimɓe ne mbawi gollirɗe ɗu saɗɗa wala amma dagu beete en ni yimɓe fuu dow majjum goni ma wakkati golle wala mon fuu ne woni wuuro ɗo ɗum gollata ɗum wonko tinni ɗum komin ɗokotoon ni tawi laamu kam de ummo daro ndaara ko wawi wallitinde far fournisseur e ɓen fa keɓa ɗoyita coggu majjum fa yimɓe gollitira.
Ayi wiyatakena Amadou Diallo mi andanɗo ndemri sanne e marol sanne e leydi Burkina ɗum ummumi ɗum tawimi internet o ka yimɓe keɓa ko kaaja sanne ɗum en saabu ndegon fay sa ɗiɗi ndarude cellali hono Facebook WhatsApp eni a waddanama wonko fuu fadde aɗa joƴƴina ɗo e portal ko wiyete téléchargé ɗum a tampan sanne yimɓe nanannana yoga leyɗe gonɗu no wodi to samti dey ko jiɗɗen hollude ni Afrique kay na tampi sanne e ko laati internet o saabu nandana yottora ngoto gon ɗeɗen jiiya
bibata ji so gonga internet le leydi meɗen Burkina Faso ko ɓuuri fof le laamorde meɗen Wagadougou ɗo communautiɗi fiya sanne go'o ka ɗum tiiɗi buuɗi sa itti ko watta 2010 cooda ko ɗum wiyata 1 giga ɗum no gaɗuɗa fuu ɗum wawaddema jeɗɗiri na ɗum tiiɗi tiiɗi sanne le leydi meɗen ɗo nde fay ko internet o wallitata en keɓa kibaruji ɗo callal kesi woni ley ɗon ɗum matane yimɓe meɗen goɗɗuɓe.
Hamidou Diallo ko yiyum ko haɓɓude ɗum on internet o ka noon leydi Burkina Faso ɗo sembe muɗum on hewtire hino yimɓe kajora ni tafot ko ɓuuri hewde fuu nokkuji goɗɗo ɗe so won to tawaɗa leydi nde jigo leydi Burkina ɗo fuu a tawan internet o wala fay seeɗa ma fay so tawi no woni du tawan sembe muɗum ɗuɗa fay seeɗa awa heɓugo gaɗa kujje kewɗe ɗo ɗon hinono kajoroɗani ɗum hollatanake sembe internet on ɗuɗa fay seeɗa ley leyde ɓaleɓe ɗo jenɗe goɗɗe du so gongani na en fahma yimɓe ene kaala toon du wona batle so gonga internet o na woni ka joni noon hewtila hino yimɓen ka joni ni tafo
inde am Souleymane Di internet kayni wiide no tiiɗi heɓugol Burkina ɗo leyde men Afrique ɗo ni ne ɓoodi gonga to ɓintiiɗi heɓude saabu hannde sa yalti yaasin ɗo to wona saare ceeɗi mawɗe ɗe fuu heɓugol internet no tiiɗi saabu antenne de communication gon to yaaruji internet ɗi fuu goɗɗi majji gollata no woɗiri ta woɗɗa ken a heɓata ayi amma taw li ci saare mawɗe fuu donc internet o no woɗi sanne
ndelletan leggal ɗo aɗuɗo débit o no woɗi
aɗuɗo débit o no woɗi amona wakkati fuude le lewru lewru balɗe capantati watta le balɗe capantati huppan balɗe sappodinta internet o waɗa wakkati.
On nani jiyande sukaaɓe joɗiɓe Wagadougou ko fati e internet ko Karim Bahadjo neldi en konnguɗi maɓɓe ɗi joni joni jaɓɓoɗen koɗo dande fulɓe.
Koɗo dande fulɓe.
Wono mi haaliri noon koɗo men hannde ko Abdoulaye Bachir Sow, on ko suka Nigerianaajo 17eeɗo e alhaali digital marketing amo sinci tati tek suudu gollirdu karalle kesse. Abdoulaye Bachir mi yettima.
Ceerno a jaaraama a yettaama.
Lamdal an aranal holno alhaali internet fewndori e nder Nigeria tippude e ko annduɗa e nder golle ma?
Mi yetti be jamol maɗa. Eyi bano mbiɗa ha Afrique ɗo min woodi caɗele ɗuɗɗe ko larani haala technologie takanasma haala internet bano mbiɗa ngam aranol to a fuɗɗi a laran jawal internet majum, speed majum. Ha Africa do jonta atawan megabyte sappo e nay hander majjade dum fargal majum dum jawal man woni. To a fondan dum be lesde bana Europe, wita bana Europe kambe megabyte temere be sappande jenay hander majjade. Nden ha Africa do bo sappo e nay. Ko Asia do to a laran kambe be yahini temere be sappande tati e jenay. En non to a fondan alara cede nawugo cede majum bo adi comparing man atawan hado man do nawi ngam dum yawata. Nden ngam ha Nigeria do, ma ha Nigeria ngam min mari options dama, min do mari bana wodi je internet waddata, wodi je independent network bana fiberji do, wodi irin Starlink je Elon Musk waddi balde do. To do hoytini hunde man, to ni ha wawana vurtina cede maɗa a heɓan internet man jawɗum. Amma nana komoye wawata kutunugo banni man. So to a laran bana ɗi ɓurna fu soodo ɓe data majum 1 gigabyte ha nder gure ɗo. 1 gigabyte ha Nigeria jonta ɗo ni ɗum nera temere tati be capanɗe joyi on. To a fondan ɗum ɓe lesɗe goɗɗe bana Kamaru ko Chad ko Niger a tawan gigabyte gotel majum hewti sefa temere joyi. Sefa temere joyi ɗo to a canji ha nera ujunere be hunde. Amma to ni en laran ɗum be gite goɗɗe wodi jahargal yeeso. Ngam to a laran duuɓi sappo saliɗi ko sappo joyi a laran jawal man adaptation majum ummi daga 9.6% yahugo 33%. To ayi ɗo holli yahugo yeeso ɗo wodi jahargal yeeso. Tanni effect majum ɗo ɗuuɗi, wato saɗele man ɗo ɗuuɗi, especially bana minon waɗoɓe entrepreneurs en, waɗoɓe startups en.
Kono noon nafoore nden ko si internet on weɓani jama on fo.
Min hoore amma woodi experience mi heɓi dow majum, ngam woodi project feere men yino min waɗa dow ko laarini haala agriculture, haala ko laarini durugol e demal no en heɓata ɓen finditirana huwoɓe remoɓe e durooɓe dew laabi zaman noɗi ɓe hutinirta be ko laarini ande kese bana irin artificial insemination irin kujeji ɗe ko laarini ande jamanu. Nden caɗele men heɓi aranol dei ɓurna target audience amen, yimɓe ɓe en mari haaje min waɗa richin maɓɓe ɗo ɓe wala access internet, ɓe wala internet, ɓe wala internet ha maɓɓe. Warti ɓe hutinira fam seɗɗande maɓɓe mari telefoneji je ɗi wala internet majum. And then bano mbiɗa internet majum warti bana iyam ngendam jonta heddi a nastiri fuu daga ko laarini haala mu'amalaji duniya mon pa warti dow internet majum. Filu doggutirgo filuji ko laarini haala ande zamanu ko andi fuu.
E nder yewtere makko ka jonde ONU e septembre ƴaɓɓiɗo, hoorejo Senegal o Bassirou Diomaye Faye inni internet no haani wonde ma ɗum taweede e haanereeji neɗɗanke. Aɗa tawtimo e ɗum?
Mi yerdi be maako, mi yerdi be boliɗe maako. Temerre be dow temerre haandi internet warta ɗum farilla on, haandi arduɓe leddi tabbitina internet hewti ko toye, ngam no ɗum wallira ɓe kamɓe ma no ɓe doggitira zamanuru maɓɓe. Ngam to a laaran jonta data warti kam on diamond gold, wato kangeeri jonta. Data ɗum bo no heɓirta ɗum, no aynirta ɗum, no hutinirta ɓe majum pat doole se wona woodi internet majum. So to internet majum hewtai ha luttuɓe bo hutunirgoɓe majum ɗum saɗɗum. Wokkete seeɗa bana Nigeria ɗo, balɗe saliɗe ɗo ɓe waɗi initiating dow haala cashless policy, yimɓe usta hutinirgo ceede ha juuɗe maɓɓe. Ɓe fuɗɗi project mai saldori waɗugo. Ngam ko waɗi? Ngam yimɓe ɗuɗɓe wala ko account ji ha banki. To haɓe vi ceede ko ɗum warta sai transfer, sai yerɓa, wala ceede ha juuɗe, wala ha ɗum wara. So ɗum nde ɓe waɗi implementing policy man, leddi man heɓi seɗi seɗirmaji, economy leddi man doɗɗi. Ngam ko waɗi? Ngam ɓe torri talakaino himɓe wala no kutinira, wala warti ɓe jawata ceede. And then ceede man bo ɓurna fu waɗoɓe final consumers man wala account ji ha banki ma, wala internet ma nder kauyeji, nder laddeji ɗo.
Holko marɗa ko wi'a ardiɓe leyɗe men Afrique e ƴettugol eɓɓoje ko fewti internet?
To haragare miɗo ewn ardiɓe lesɗe Africa ɓe nota noddangu president Senegal ɓe tabbitina internet ɗo sankiti ko hatoy. Kala ɓi lesdi fu ɗo mari access majum, ɗo mari lawol majum, ngam jahargal yeeso lesdi ndi e ɓiɓɓe mari. Bano min andi duniyaru ndu ndu hotaki ko ɗume seedo internet. En non kamɓe bo haala digital economy, to ɓe yiɗi ɓe waɗa achieve digital economy dole se to ɓe waɗi internet nasti ko hatoy.
Abdoulaye Bachir So mi yettima.
Salamu alaykum.
ko dande fulbe wonudon e hedade e do VOA fulfulde mede weltani on nokku kala ka wondon kedede taskaram o ka onduji dabbi e do ujune sappo e jeedidi e dem e jeego mi chapantati kilo hertz dum bawi kadi e jitude taskaram o wondude e jantoje amen fof ka media jerendo amen Facebook e WhatsApp jokode e kanal WhatsApp amen hiden natana joni tajere didabere dande fulbe. Katajare didabere ngurndam fulbe nawran en hande Dakar kalen fi dewle hakkunde nyenyube adaji goddi no hadi de nyenyube be hauta meccal resindirta Seydou Nourouba yewtan en no o alhali feondori ton Senegal jahen kadi Guine ton lawol hakkunde labe e timbi Madina lanni bonde setotobe no hawra e tiadele dudude en den gallure en den gallure lollirnde demal e ngegu karogere men diaspora hande en yewtidan e Abdourahman Diallo ko fati e sukngoji horeyaku Amerik aroji Abdourahman no tawe e sukabe teddube temedere be fondation Obama subi hikka.
Ngurndang fulbe
adoroden Senegal kalen fi dewle hakkunde leyi mambi en nyenyube adaji no hadi desal hakkunde nyenyube be hauta metche ko finatawa woda do hajoni e der no kulibui tentini futatoro Seydou Nourouba yewtan en fimum e der ndejantore
kinnam kindaako bayelo e ciubballo de sendirta gawla e maabo de sendirta walla e torodo de sendirta
be ko subalbe de sendirta e torobbe be ko sembe de sendirta e maccibe
Habsatuli gawso jako pamini en holko fitti kinnam kindaako dum holto ummi Habib Seydou Ba ko sociologue
ummi ko en jenji lawi ha ndubudi societe ji di organisation ko pour wadde loger ngot fo folto jeya
Habsatuli ina eto beydade famminde en holko addi kindam kindaago e der diwan Fotatoro
mawbe men cagno kinde batte golle mumen gam baawu hutundirti den gurno den tan ko e demaji men gaynaaka men awo men seengo men cagnu men den gede gurno den be gurno ko e den gede non be pecci maabo sanya mahalol baylo o tafa cuudaari tafa jale toro be kede diine hande edon gede fu mbayliyam kono dum hatta hanti wonti teppol jokkondiral hakkunde yimbe be ange surtout dawgal to mumen baawa resdude sababu dum
Habib Seydou Ba ina andinen ha joni wonde kindam kindaago ala fofto ala ha e leydi tubakoobe
wawde wurdude neddo mbada programme mbada dum do fof non donc je pense on autre côté aussi doit revoir cette situation casse en wodi tubakoobe ko wite ko des prolétaires et des bourgeois wodi ko lam wodi ko dañbe e wasbe dum fodi ko casse parce que djumon ko jetta mbada etiquette mbi onon ko odo ranger jeydo onon ko odo ranger jeydo donc casse ala do wonane mondo Karl Marx di la didde kras gila e balebe ha e tuba kobe fof ko ko woni hunde wemde do ittude surtout non enen halpular enen buri hen jeggetade
gawsu jako ko ko sali tan kindam kindaago e der fannuji diti
go furankobe biha wande a resundirta e neddo ma jidani hinde tawada andimu adandi makko adandi bamako adandi galle makko bima a resundirta e ka jubbal resundirta e keddo neddo goddo mo jaaka e fuuta ara be ndoko dum biibe tobe ganda ko woni dum nene fuuta fannu goddo ciubal resundirta e lenyol gungul parce que be jida jijam sa jewi to banke cellal jiyana do accident wallo rafe o nawe hopital ko poddo watte jijam taw wiyeteɓe ko bandiko en ɓe ɓe gona ƴiƴam gotam oya mo wiyeteno o résidirta e mum par ce que ɓe ƴiƴam mumɓe jillodirde tawe ko kamɓe ndendi groupe sanguin wadde ko on foti hokkude mo ƴiƴam wadde holto ɗum woni
Seydou Nourouba VOA fulfulde Dakar a jarama Seydou Nourouba joni jahen Guine halen fi tiaɗele seɗotoɓe timbi labe ko lawol holorangol kanaɓugol artira ngure kono tiaɗele mawɗe no yaltiti e ngol lawol lope ndiyan no mbaɗi sabu yimɓe e masinji mum no ronkika rewa tampere heerinde no mbali hen wono holliri nde jantore Alpha Ousmane Ba
no hari men yaali tifa dum do no wayri do ni
di sowtoji ko seeda e gondi hutoreebe lawol labbe timbi saare kan gure demal lolli ko fee ko kilometraaji sappo jeedi woni cadeele de fengera be dudde yimbe heewbe no walde maggol saabu mum lawol ngol ko yirbugol meter amadou julde balde salu kamara ko to janibe jogi balde hibe lettaade ka lawol afia timbi jamma e nyalorma hibe rondi ko bonata
do ko gila hanke 12h mi iri do do ko mami heba ka podo lan kono mi hebali taw to do me wali hanke gila ndungu ndum fuddi ko ni men fewndori do
bay depuis hanke men ari hando men kali do men wali do men golli men defani me bana ko men defa passer me yono da fi lubagol benno bendi men kimbo ala ledde ala men wali do goto men nyamana o lero woni
kallawol ngeriyaabe timbi ka yona kilometer aji noga e leydi hajja kajjatu hinde jallo njeeyo kecce bibbe ledde auto mabbe wawi wadde yontere lumbani
menen ko pombeter o me yeyata men bakki do auto wal pombeter yo ngari yutimi madina ngal hewta ka goudron balde jeddi ngari yangaade ka lawol do ngal waawali hewtude ka goudron ngeriyaabe me woni obligé jippingol makiti on wadai auto moto hoy joni koy kadi iro makiti ji amen din no bonde awa do nini lawol timmi madina ngol labe do ngol duwaka tabide ko timmi madina no jogiti joole tambagol be ngureji di mouradou seydou ay jabal ngal ko timbi gaburi wurude
meter boy dumba ko dogimbe auto ko boyi e nder leydi Guiné kono caɗele fewndiɗe hannde labbe timbi o meeɗa yiwde sifa mum
on yii jama ko mobi ɗo ko on yii otoje ko neso jaade ɗo kono hari men yaali sifa ɗum ɗo no wayri ɗo ni e tenen feƴƴuɗo min arno ɗo min waɗi ɗo fosiji syndicat on e njula on min addi beeniije min waɗi ɗo sarsuma jeenayi tawi nde a ñande ɓe waɗi sarsuma jeego e tenen feƴƴuɗo ɗo min waɗi sarsuma jeenayi talata min ari min watti ɗo sarsuma jeego mo kala wakkiliberi ko wawi gon kono hay fus e mum ko ɗum woni yaltali gerama kono wawali lawol on heɓaki gouvernement on jaagi ɓe wallito e
Aissatou Cherif Mbalde ɓittare nden addi yankinare makko e ngol lawol
gila ndungu ngu fewri meɗen lorri lorra wota ka o yi otoje ɗen ko yiri kon ɗe yiri ɗo foof fayda ɗo min fayda mi wayriyade wona labo goɗon daro somi hetta ñamale mi accita e argol ɗo soɓe wattali min accita e argol ga fes mi woni ɗo ɓuuri 2 heures de tan meɗen daari otoje ɗen no lumbinede ɗe foof ɗe wawal feƴƴude
oto ka wonnono wonno no yiri ɗon ka
duña maron kama mo yiri ɗa o yirtaki ta ɗo soñja ko hawa ɗo ɗo mi wayri yarde mi wayra yarde kadi selle ɗe
takko nde tampere angal laawi jooma auto doginoɓe no wulliri ko fewi ko nun ko ƴantugolɓe jawle e hoore ɗe caɗele Alpha Ousmane Ba VOA Labé.
Ko dande fulbe wonudon e heɗade e dow VOA fulfulde meɗe weltori jikke ɗe fawɗon e amen. Mi yetti Bari Harouna Pate joɗiɗo Sénégal, Aboubacar Parda joɗiɗo Adamawa leydi Nigeria e Hamidou Sow Fria ɗum ko Guiné ha hewta Abdourahmane Sow kanko o wi amo joɗi Libye fewndoɗo. Joni joni naten e rogere diaspora.
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 E nder jonte aroje Amerik naaɓe ɓen suɓoto hoorejo leydi maɓɓe fi duuɓi nayi aroji ɗi. Hande rogere men diaspora no eto andude holko hani wonde darande yaltiyankoɓe Afrik naaɓe e ɗin suɓgoji. Ko Abdourahmane Diallo, goto e sukaɓe temedere ɓe Fondation Obama suɓi hikka, jabanto en ngal lamdal. Mi yewtidi e makko e dow mum. Abdourahmane, mi yettima, a jarama.
Mi yettima.
A townuno honndu fi wote député falnde New York City. Hikka noon ko hitaande suɓgoji horeyaku Amérique lamdal an aranal, holko haani wonde darande yaltiyankoɓe Afrique naaɓe ɗum wiyete diaspora e nde e ɗe wote ɗo hikka?
Aray taw on jarama ko adduɗo lanɗo, ko ara feññitangol jama on ara fiide wote ɗo hikka, ara jibinande Afrique wonɓe ɗo ɓen areɗen duwa anndugol kala waawɗo votugol ara mo mari kaydiji votugol mo duwa votugol no votirɗe wo enen jibinande Afrique no votirɗe wo ɓe ndaarata ɓena ah o communauté ɗo no mari votuji buyi to mo mari cembe, kono si tawi en votaali nombre ji men ɗin haray ɗuuɗa toon haray ɓe haaji maɓɓe wonata e men haray ɗon.
Ko ɗum woni kala marɗo haanere votugol yo yahu wota. Hikka noon Donald Trump ardiiɗo leydi kiɗɗo no poɗodira jullere laamu nde e Kamala Harris, ɗum kanko woni jukkolamɗo fewndiɗo, holko woni herande de wote hikka ko tawata no fewti yalti yankobe
de hikka do wote jedo ko wote sattude fi fiji buino ton Portugal deedi dun ko problem wolana do hikka no tawra ko election wana democrat be ben surtout debbo do kanko mo inni simo lamike mo artitira dun non fi kala supreme court ton inni ande kadi dun non ko illegalement ko eta kala ko decidan hore mu Trump inni o kanko mo dun non artitata eta kala decidan hore mu e don ko l'école di kadi fi pay ko koy don kadi arabe be luto ni kadi ton don ko dum minni mo kala ko ndar ko hon dum burani dum mo jangol tobbe hon dum burani dum mo jangol ndara vota sabu dum non
wobbe no addan ganto wiude no woniri wo ko be hobbe e di leedi do dum no woddintina be e wattangol yila e alhaliji politiki bi olma e dum kon dum a wiuda e dum
si tawi a ari e leedi ita ndi leedi ko do wonda gollude ko do wonda nyamde ko do wonda walade a yawde golla nyande be nyande ta yobude tax amarika e di votiru na mari citizenship aray ko ma eto da tawta ukkito da e ndi leedi don vota ndil kala ko woni don vota ne hombo fala de yo lamo parce que sen vota lombo fala de lam goddo go lamo yike mo en falaka on do wadi luwaji tampinaidi en andi ara ala ko wulito den enen kadi ko buri kom bibbe be wonde hebude dobe ben burbe mabbe ben do anda ko men haysi be yahi ton ko be artube hotata kambe ko do woni ko mabbe kala haysi anga votan tawa horama votan bibbe mabbe ben non ko do woni ben non be hotata tani rad mabbe ko do woni ben non be hotata
wono mi wiri non Abdourahmane ka fuddode hida tambiti fota hida tidni e wallitagol tentini sukabe no fuddora gurdang e di leedi do e mobindirgol yimbe holko woni eppoje de fewndinda fewndo do ko tawata hino fewti e dun eltugol yimbe woni politiki ma alhaliji ngurdam
idubi tati do feuri do yimbe meme beedike do modde donc me mari do organisation molana do benamo Guinée Sud in America Guinée African wonbe do fala be yilti tagol ko lekol ma fala be jangugol arame wallay be ko honno be appliquerta lekol arame walli do yimbe capantato aray fuddi be université o semestre do donc yata yimbe buri temedere bendo me wallibe be fuddi ki anglais di ende hitande fekkure do ara ko yawgo janga anglais dum don parce que me den holi kalar oni leydi tay a wawata hala leendi kuma ekkito da hala leendi se da fala wuro go leendi
yewtere ma fewi Abdourahmane a jarama mi weltanike ma VOA fulfulde yettima
on jaram fotta non
Hediankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe e de yontere do kono ko adi en sedude mi hedina on di sandaji wobbe wi'a bandaji di hediankobe neldi men
inde am Musa Sale PTS daga lesdi Nigeria Bauchi kogo mo Allah wuji hurdata
assalamu alaikum VOA Africa min mi de belko Musa Bari mi de jodi gomoko bandol men hande aju ana wada timo maccudo wala talka ta
jamiri va fulfulde on calminama on beltanama ko Isa Bari etudiant en informatique de gestion technologiste de Kayo e pulaaro wi ɗo cofnde parabam wonno addantami jeyde nayi
assalamu aleykum dande fulɓe e hino bandol jogimi hande lekki ñameteki gila peyndimaki komin woni Hassanu giɗaɗo suuɗi gila wuro muɓi diwal Adamawa Nigeria.
Komin woni ceerno mo Dumba hewtinanɗo on yewtere nde imorde Washington mi jarni Abdourahmane Dia Kila Williams e Lionel Gahima amo arti tun gurte makko o jahiɗo haaɗo e Kigali kono noon o neldallan hay fof iɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi mbiɗo yalani on jaam nokku kala ka gonɗon e adunaru ndu on jarama